But she didn't tell you the percentage, like tunatengeza mita. Mm. Wewe ni
okay, Derek and Trevor. No, no, no. Equa Ivo, equa in that way. Mm. In short, like, if wanted to buy me out of the brand.
Okay. Mm. Now, when Eve wanted to buy you out, where did she want to buy you out? Out of all platforms, yeah, I'm yeah. just Instagram. Ekonene.
Ekonene.
Episode 281. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah.
Na leo watu ukitela friend, umulize, who's that? Anajua jo. Tukuna director Trevor ndani ya nyumba. Yo. Of course, like one of the most successful YouTubers to ever come out of the 254. One of the most successful wakuran online businesses.
Mm-hmm.
Like umse, anaweza kupatia a masterclass in this. So Buddha, asante sana kwa kutokea. And before towards the interview, the funny thing is, of course, nko nimeshafanya research juu yako, but kuna zile vitu come up, zile zina nasemaga nipo watu zi address kabla hata to go into story yako kabisa. Now, one of the things that come up ni Kibel kwa interviewed, na wasi like wa the Kenyan social media space, akasema, huku mlipa do. But before hapo, lazima nikuulize, uliwatch interview ya Kibe na Mungai
Eve. Yeah.
Kibe alisema Mungai Eve, yani you are not at Mungai Eve's level.
Yeah.
Ulifilaje your story? Uko kwa level ya ex wako?
First of all, umesema ni ex wangu.
Yeah.
So unakosa je kwa level ya ex wako.
Okay, ati okay, hata ile time ulikuwa pamoja,
yeah.
Hauko kwa level yake. She deserved more.
It's because bro, job niko nafanya behind the scenes. Ilikuwa inafanya mfeel udem. Ako tu level fulani iko out of this world.
Yeah,
Na yote ilikuwa ina come from my thinking na branding, unaona?
Yeah, yeah.
So, sidhani kama unaweza outdo master.
Oh, okay, okay. Okay. Alafu nini, history, Kibe pia alisema unamodo?
Okay, story ya miku, Kibe do ni story mrefu.
Mm.
There's a time alikuwa na come Kenya.
Mm. And, ima juzi.
Yeah,
Hii, yani...
Yeah, hiyo time alikuwa anatoka somewhere sijui ni Qatar
ama
ni
December. Yeah, Qatar. Yeah.
Yeah. Mm. So previously mimi na Kibe tulikuwa tunaongeaga by the way on WhatsApp too. Mm. There's a business tulifaa tufanye ya Facebook.
Mm.
And
so that time yote kikutukana kikuita kafukuswi, you never used to take
most
it.
Of that most of his all time bado tulikuwa tunaongea because mimi ni one of the people naelewa nature ya
the business yake. Yeah.
Yeah. Okay. Not even the business, the nature of his content.
Okay.
Ya na mimi si feel vibaya akiniita ama akiita mtu yote vile anataka.
Mm.
That's the nature of his content, unaona?
Yeah, yeah.
Yeah. So kuna biz tulifaa tufanye na yeye ya Facebook and tulikuwa tunaipangia. So when I heard that alikuwa na come, nikamwambia bro ni aje. Nimesikia that una come. Mnaweza organize was our online media.
Yeah.
Wakuje airport kama kawaida si ufanya hivyo. Kaniambia bro don't be a fake nigga sijui nini. Eti juu nilimwambia nimesikia I heard.
Oh okay.
The reason nilimwambia hivyo ni juu personally sikuwa na believe Kibe anakaa Kenya.
Oh okay. Okay.
Because of kulikuwa na a lot going on, unaona?
Yeah, yeah.
Kwa ground marumas mingi nini nini. So mimi sikuwa na believe that Kibe alikuwa anakaa Kenya. So that's why nilimwambia I heard. Aka jump. Sijui nini nini. Akanambia there will be no interviews at the airport, but kama unataka exclusive, you'll have to pay me $2,000.
Okay, okay.
Nikamwambia ni sawa. Ndakulipa hiyo. Yeah, nikamwambia ndakulipa hiyo 2K plus pia ndakulipa another 2K ya presentali. So in short, Mungai Eve 2K, presentali 2K.
Yeah.
Akanambia ni sawa. Nikamwambia send me a Stripe, nikuweke to. Akanambia don't use Stripe, I use Cash App. Kambia then send me an invoice, yeah, Cash App. Akanibia in fact, no, I'll need cash. So, basically, for me, nilifeel ni kama umse, alikuwa ataki kunipea interview. Ananizungusha tu. At the end of the day, nikakaa, nikafeel, ido itarudi kweli. I don't know, maybe ingerudi, but if angekuwa serious na chukulia hii ni biz, aniambia, it's okay, maybe nikikam tutaongea, nisa, but alianza maringo mingi and...
Yeah, Buddha will go ready to 2,000. That's $4,000.
Yeah, yeah. Come and get rid of it.
$4,000, I think in December, that's at least 640.
Is it? Yeah, yeah.
640 ilikuwa 160 huko. December kalikuwa kameenda kuenda. Mm-hmm. Not same even on the lower side same 150, mm-hmm. So that's 600 Gs.
Okay.
Mm-hmm. Eh, alafu nini? Cuz mm-hmm. hii lazima ni kabla hata to get into story yako kabisa.
Mm-hmm.
One of the few things more admire juu yako ni vile una understand the business. And what attracted you to YouTube? Yeah. Na nini lilifanya ukafeel ni kama iki tunza turn into a multi million business? Like, cause nikiangalia age yako, yeah. This year umetan?
24.
Umetan 24 this year.
Mm.
This means that by the time you are 20, 21, ulikuwa na make an income of at least a million shillings, yes?
Mm.
Around that. What attracted you to this thing? Nani nilifanya ukajua potential ya YouTube?
Stories za YouTube nilijua kitambo sana.
Yeah.
Nikiwa form 3.
Yeah, okay.
Mia, nilikuwa na watch Miladayo.
Oh, mm-hmm. Millard Ayo, the yeah. Tanzanian.
Yeah, king yeah. of content. Mm. Mm. Nikuwa na watch Millard Ayo, nikuwa form 3.
Mm.
Nikuwa napenda mambo za kamera, nini nini.
Mm.
So by the time namaliza form 4, kuna beshti yangu alikuwa na waka KBC.
Okay.
Alikuwa na show kwa mm. Y254.
Mm.
Ilikuwa naitwa Y Mashariki.
Mm.
So akaniambia, not akuniambia actually, nilikam Nairobi kupatana na kuka ile umetoka ushago.
Oh, okay, okay.
Unataka kuja Nairobi. So unatafutaka kabishte kako kamoja, muende mkae nako kitafuta form.
Yeah.
So
yeah.
Bishte yangu mwenye naye by that time alikuwa anaishi Makongeni.
Mm.
Unajua Makongeni?
Okongo. Yeah.
Thika huko.
Thika.
Oh, yeah. Okongo Thika.
Makongeni.
Na Makongeni ya Thika.
Yeah, nimeona. Sikona hiyo. Sikona hiyo. Yeah, okay.
Nifa.
Yeah, nifa.
Nifa.
Hapo uki.
Yeah.
Yeah. So nikaenda huko Makongeni nikaanza kuishi na yeye.
Mm.
Alikuwa ni msawa kupika pika mapicha.
Mm.
Eh, pia mimi nikaona hii hustle linaweza because nikiwa bado high school mimi ndo nilikuwa nimesomea journalism, ilikuwa ndo journalism. So mambo ya kamera nini nilikuwa na deal nazo. So nikamwambia siku moja nikamwambia madhe, nikamwambia nibaiye kamera pia nipige hustle.
Oh, okay.
Madhe akanibaiya kamera. Nikaanza kupiga mapicha. Mm. So that's when nilipatana na huyu jamaa alikuwa na work KBC.
Mm.
Alikuwa na show. Yeah. Akaniambia unaweza kama kwa show yangu upigange wasanii mapi mapicha. So okay. Mimi kukam kwa show yake alikuwa ananibamba bila na handle hiyo show yake.
Mm.
Ni msee hatari sana by the way.
Mm.
Alikuwa
anaitwa
jina yake.
Yeah.
Anaitwa Kendrell Biz.
Oh, okay. Okay. Mm. Mm.
Nilikuwa napenda bila na handle show yake.
Mm.
So in between time ya show kuna kitu inaitwa links. Ni ile mwongelea wasanii hiyo hiyo alafu mnaweka ka video maybe mmeinterview msanii.
Mm.
So nikamuuliza hii links si tuifanye ikue kama interviews ikue au ikue kitu mzima because nao kwa TV ni kwa 15
ni kwa kidogo tu ni short
nikamwambia si tufanye hii kitu ikue interview.
Mm.
Unaona.
Mm.
Na tukaanza kufanya YouTube na yeye tukao tuna interview kina ringtone kina nani.
Mm.
wasanii
yeah.
So yeye ndiye alinifunza mambo ya content in terms of content creation, yani hizo mambo za media.
Mm.
Yeah, yeye ndiye alinifunza.
Oh,
and that's how I came to love about hizo mambo za online. Nika learn a lot. Hiyo ilikuwa 2018-2019.
Yeah, yeah.
Hakukuwa na watu wengi walikuwa wanafanya hii stuff.
Mm.
Yeah.
Na hiyo time wewe mwenyewe ukifikiria na ukisema one day nataka kufanya biz kama hiyo, uko nafikiria niweza ingiza hizo pesa ili kama kuingiza baadaye?
Hata sikuwa niangalia kama biz. Sikuwa najua pia inaweza kuwa biz.
Yeah.
Mm. Yeah. Sikuwa najua. The first time nilijua YouTube naweza like naweza make money out of YouTube is when our first paycheck from YouTube ilikuwa 200,000. That's when nilijua kumbe tunaweza make do YouTube.
Mm.
Because sisi tukianza YouTube tulikuwa tunatafuta tu rent.
Yeah, yeah.
Yeah. Tulikuwa tunatafuta 26k.
Yeah, inaanzaga hivyo. Wewe 26k.
But after 26k.
Hii sasa ni ile time sasa mshaanza na Eva. Oh, okay, okay. Cuz tutakam kwa hiyo story.
Yeah.
But sasa nani Millard Ayo ulikamaje kumuona from all this crowd ya watu? How did he stand out to you? Ama ilikuwa tu ile
yeah, okay, Millard ni ule mse. For me hata kufanya kitu, the bigger part nimekuwa inspired by Millard. Because huyo ni msa ilianza kitambo. Millard ilianza YouTube kama studio 15 years ago.
Oh, okay. Asuna zilianza kaanza.
Huyo actually, maybe vile ilianza pia ilianza. So, YouTube kitambo hakukuwa na a lot of content.
Yeah.
Ulikuwa ukiingia unapata hizi vitu za wasee wa majuu. unapata zile videos wale watu wanajenga nyumba kwa msitu. Unajua
hizo videos tule to Indonesia.
So yeah. Millard ndio alikuwa among the few people wenye unaweza pita upate content yao yenye ni local East African content. So hivyo ndio mimi nilianza kuwatch videos zake.
Oh okay. Yeah. Alafu story inakuwa gamli kosana na umse. Anaitwa Ken?
Ken.
Ndio sasa ukamuanzishe
yangu.
Yeah, yako eh.
Okay. Si eti tulikosana. Nilifungua channel ingine tu yangu tu ile ya kujibamba. Nikaita Blog 47 News.
Okay.
So siku moja tukatumwa, ilikuwa company by the way, ilikuwa dina mse actually, kwa that same company nilikuwa na work. Ndio ilikuwa imesign msanii anaitwa Big Classic. Sijui kama unajua Big Classic.
Big Classic nakumbuka.
So mimi nilikuwanga photographer wa Big Classic.
Yeah.
Na pia nilikuwa namshutia behind the scene. Kwa the same company. So the same company pia ilikuwa inafanya mambo za content. So siku moja tukatumwa Machakos kushoot Gingeton Fest.
Oh okay.
So hawa sasa walinipatia role ya kugo live. Mimi niende ni go live.
Yeah.
So nikaenda na nikago live but PH hapa kando ya maji mimi nikachukua video zangu tu zile unaona hii content ina bamba. Nachukua wasanii wakiarrive kina Willis walikuwa wanaingia, nachukua kina Benzema, kina hiyo time sijui kulikuwa kina nani wakiingia, nachukua hizi vitu tu crazy tu unaona. So vile mimi nilizichukua nikakaa baadaye nikafungua ka channel Blog 47 News. Nikaweka hizo videos. Within one day ikagonga 1k subs. One day. Na views mob like ma 50k. Channel mpya iko na views mob. So hawa wase wangu wenye walikuwa mini employee wakaona, buda, wewe tulikutuma job ukaenda kufanya job zako zingine. Yeah, so wakaniambia hii channel because hii ni kitu competitive na kitu tunadu. It's either udelete ama wache job. So mimi nikaona manze hii kitu hii ni siku ya kwanza tu. Already kwa 1k subs. Kuna video moja hapa ikawadi na 50k views. Mbona ni delete hii channel? Nikamwambia bro, hii channel hata si yangu by the way. Ni ya demi yangu. Nikamwambia hii channel si yangu bro, ni ya demi yangu. That's when nilienda nikakaa nikasema hii channel sini change tu ikuwe jina ya demi yangu, ndo niwaambie sio yangu hata. So nikakaa chini nikaangalia Eve anaitwa Evelyn Wanjiku, nikasema pana Evelyn. Sikuwa napenda hiyo Evelyn. Sijaipenda pia yeye actually ajaipenda kuitwa Eve Mungai. Like from the first moment atujaipenda hiyo jina. So tukakaa chini nikasema acha itakuwa inaitwa Mungai Eve. So nika change jina. Nikaenda nikamwambia majamaa, bro hii channel hata iko yangu.
Ni ya demi yangu.
So mnaweza nipatia tu salary yangu. Kwanza ilikuwa end month. Ilikuwa end month. Mdosi yako US. Unajua sasa ku communicate na yeye ni balaa.
Ni shida.
So yeye unamwandikia message mob. Hata angalii.
Ile 26 natakana. By hiyo time amko.
Yeye alikuwa analipa 16k. Hiyo time alikuwa analipa 16k rent. Namwambia bro, namwambia buda, nahitaji kulipa rent. Nitumie do. Ambia kuna msanii to Brayo. Brayo ni brother yake. Actually I think Brayo aliulizia usenator. Yuko county gani? Kakamega ama?
Okay.
So nilikuwa namwambia ambia Brayo nilipe manze nini? Jamaa alikuwa washukuliki bana. Ikabidi tu nimeacha job, nikauza hiyo kamera yangu yenye nilikuwa nimebaiwa na madhe. Ndio nikalipa
na rent. So hii time yote usha change jina, umeenda uka change jina ya blog 47 imegeuka Mungai Eve. Hii time ulikosha decide Mungai sasa atakuja mbele ya screen?
Hapana. Eve alikuwa anafanya journalism. Na nilikuwa namuulizanga, sasa wewe unataka kufanya nini? Aniambia mimi nataka siku moja nipewe job Citizen. Ya kusoma news.
Yeah.
Sasa nikamuuliza, kuna mzee fulani anasomaga news ya saa moja, sijui jina yake. Anasomaga na Kiswahili. Anaitwa nani?
Swale Mdoe.
Huyo. Nikamwambia mimi tangu ni grow nikiwa mdogo, nime grow nikiwa na huyo jamaa anasoma news
mpaka saizi
hadi saizi. So hebu niambie ni siku gani utaipewa job, ni nani atatoka uingie? So nikamwambia hizo vitu kwanza, nikamwambia hebu nisome news, nikamwambia leo nimeenda job tarudi, uandike news nikikuja unisomee. Juu hiyo time alikuwa hiyo time nilikuwa nimeshughulika, ametoka ushago amekaa sasa anaishi kwangu. In the meantime nilikuwa nimemfunza job fulani nilikuwa nafanya. ya Instagram ya kumanage my account za wase.
Yeah,
so
yeah.
Nilikuwa na account kama sita. Kila mtu alikuwa analipa 1000 per week. Yeah. So nilikuwa nimemfunza hiyo job at least akibaki mtaa alikuwa anaifanya. Hiyo time kama ulikuwa unajua kulikuwa na hizi mambo za masoshi. Sijui kama ulikuwa unajua Kenya. Sijui West Nika, kulikuwa na Kaloleni, kulikuwa na Mugweru, kina nani? Yeah. So tulikuwa nafanya shughuli kama hizo. So nikamwambia hii news yako sioni siku utaanza kuisoma. Hebu kuja nikufunze hizi mambo za online ukue presenter na tufanye ma interview. Yeah.
Oh, okay. So lakini sasa lazima tu rewind selector. Mlikamkumitaje cause ulisomea wapi?
JKUAT.
Ulisomea JKUAT. So JKUAT uko na do?
Masscom.
Mass communication. Yeye
alikuwa NIBS, alikuwa anafanya journalism.
So mnakamaje commit mpaka mwanze kudate?
Nilikuwa photographer.
Yeah.
Kuna best yangu mwenye nilikuwa nafanya na yeye. So mimi huyo jamaa alikuwa yeye ndo anatafuta watu wa kukuja kwa shoot. Mimi kazi yangu ilikuwa niende nipige. So huyo jamaa in one way or another walikuwa wanajiwana na Eve na mabeshte wa Eve. So si wakaorganize shoot kama mabeshte. So mimi ndo nikakam kupiga picha kwa hiyo shoot. So hivyo ndo tulijuana because Eve alichukua namba yangu akaniambia unitumie picha. Na kwa imbogi yote nikiangalia at least yeye alikuwa mrembo. Jamaa photographer tunatumiaga kwanza unedit picha zenye zikupei kazi. Na zake ndo zilikuwa zinipei hard time sana. So nikachukua namba yake. Kama pia nitakutumia picha.
Oh, na hiyo ndio nikatumia kurusha. Kurusha mistari. Oh, okay, okay. Kuza acha basi even to rewind even more. Kuna pa tumebonga juu shago. So uli grow up acha. Uli grow up wapi?
Mimi nimegrow Kisii, nimesoma Homa Bay, HB, oh, okay. Homa Bay Boys.
Oh, okay. So, unaelewa Kichaga?
Yote.
Yeah, okay. Okay.
Thug rock, ni?
Sikia, na try kuuliza thug rock.
Ay.
Kujitagore.
Najua namaanisha nini.
Yes, huu ambia se, kwa unajua?
Najua Kijaka.
Yeah, unajua tu kabisa? Oh, okay. So, nikikuuliza nyingi nga?
Wepi unanianika bana. Najua Kijaka kusikia sijui kuongea.
Oh, okay. So, okay, but okay. Yeah, that's a story for another day. So uli grew up Kisii, yeah? So mlikuwa a family of how?
5.
A family of 5.
Boy 4, dem moja.
When ni first born, last born?
Mimi ni twin, niko na twin brother.
Oh, kuna twin brother?
Yeah. Sisi ni watatu. Sisi three. Mimi okay, sisi ni watatu. Yeah.
Oh, as ma watatu, watoi watatu.
Kwetu tuko 5.
5 kids.
Yeah.
Yes.
Kuna brother yangu mkubwa wa pili. Sasa mimi na twin wangu sisi ni
watatu.
Watatu.
Oh, okay. Okay. So twin wako nyinyi identical ama zi?
Identical ni wenye wanafanana. Tunafanana.
Eh. So hakuna time like niko busy buda si leo wende ni represent.
Apendi brother yangu apendi mambo za online kabisa, like ni msee hata IG yake ni private. Ako hapo na followers wake 200. Ana stress.
Oh, okay. Okay. But bado mko tight?
Ako Nairobi. Sisi patana 1212 tukienda masherehe zetu, but apendi kabisa kuonekana na like apendi tu shughuli za online kabisa.
Okay. So na nini so Homa Bay ilikuwaje as a high school?
High school yangu ilikuwa fiti mbaya. Mimi ni one of the people wenye tuna miss high school life by the way. Juu high school nilikuwa na influence high school vibaya sana.
Oh, influence kiaje?
Nilikuwa naishi life like sikuwa na stress mob. Unajua kuna wale wasiopitia life ngumu high school. Mimi sikupitia life ngumu high school.
Oh, haukuwa bullied. Alafu
high school but high school yetu haikuwa na mambo za kubuli by the way.
Oh, haikuwa nayo. Yeah, so after high school ndio kaitwa JKUAT. So JKUAT kikuja ilikuwa like your first time kukama na hii ama ilikuwa?
Ilikuwa first time ndio. But before ni join JKUAT nilikam Nairobi mapema. Sikukama hiyo time ya kuingia shule. Nilikam mapema kidogo, nikakaa, nikapiga hustle. Mimi hadi nishaikuwa photographer wa Katelo. So nimezunguka na Katelo hii Kenya. Hiyo time Katelo alikuwa ametrend hiyo. Tumezunguka naye mashule Kayole tumeenda Kia Lake tumeenda naye so many places.
Kayombo tole. Oh, okay, okay. So uko JKUAT mshapatana na Munga Eve. Muli move in haraka aje? Usio ni kitu mina
shiro. Hatu juu. Udem alikuwa nishi kwa anti yake.
Okay.
Hata sleepover kwa nakamu. Alikuwa nishi kwa mzazi. Ya so hatu kumove in. Tuli move in after corona. Unakumbuka time corona imekam inaishaisha. That's when ilirudi Nairobi. And that's when alikamu kwangu.
Oh, so unasema hiyo kitambo game zote zilikuwa ali kick off hakuwa na Champions League. Oh, okay. So asha move in time ya COVID. Ushabadilisha tu jina yake. Alafu sasa nataka to go back to it time. Like what made you feel like she's ready kwenda mbele ya camera sasa? Let's do this.
Yeah, sikuwa na option. Ilikuwa ni yeye na ni yeye.
Yeah,
because sikuwa na donor employ mtu. Sikuwa hata nafikiria that naweza employ mtu.
Yeah,
sikuwa
yeah.
in that position ya kufikiria naweza employ mtu.
Okay.
So ilikuwa ni yeye na ni yeye. So the first thing, mimi nilikuwa nimekwambia nilikuwa nimepiga shughuli na msee alikuwa anafanya.
Yeah,
so nilikuwa najua vile anafanya, the introduction,
part
ya maswali, the ending, the editing, and the posting. So nilimpeleka nje siku moja, hapo tu malitukua tunaishi, hapo nje. Nikamwambia fanya intro. Tulifanya intro the whole day.
Okay, akiwa kia.
Eh.
Alikuwa anazangaje, this is Mungai Eve. Okay, nakumbuka kitu kama hiyo.
So tulifanya intro the whole day.
Yeah.
Ile ndo aive, una get? Because unamwambia, sema hivi na hivi, akiingia kwa kamera, anasema zake.
Ile nervousness.
Yeah, alafu pia ni mtu mna date naye, so ana jump pia. Mnachukua kama kwanza 20 minutes ya kutulizana.
Oh, okay. Alafu, sasa, the first video mli shoot pamoja ilikuwa gani? Ilikuwa ile, siya matuchu, ilikuwa ile ya Manzi wa Nairobi, ama Manzi wa Kibera?
Apana, zizi, ilikuwa ya Pinto. Iyo video ya Pinto ni hiyo video ya kina Madocho.
Iyo kina Madocho.
Iyo. I think ndio ilikuwa the first one, but then before Eva ilikuwa amefanya videos, but voiceover.
Okay, but sasa into the first time sasa watu wamemuona.
Yeah, I think it kwa hiyo.
Alafu muli end up mki grow fast sana.
So,
cause ya kiingia, musha change block 47. Na kiingia block 47 kwa na how many subscribers by that time?
Ilikuwa imeenda
5,000.
3 to 5 hapo.
Alafu mka ruka 100,000 in how long after sasa ende melea screen?
A very short period of time. I kuchukua months mob.
Yeah.
Kidogo sana.
Okay. Na muli monetize after how long? Kabla? Okay, approximate to. Si lazima ukumbuke. Of course, the specific nini.
Siko shiwa, maybe ni in a month. Tuli monetize in a month. But now, atukueza kutoa do in 4 months. Kitambo ilikuwa ngori.
Yeah.
Kitambo lazima YouTube wange kutumia sijui nini. Makutumie pin.
I think bado ni hivyo bado. Washa change.
Sikuizi unaweza verify an ID. Sikuizi mambo ni haraka.
Oh, okay, sikuwa najua ni kwa afiki lazima unene. So, msha monetize, check ya kwanza, ilikuwa do ngapi?
200K?
Oh, damn. Alafu, say, yu ilienda kwa account yako?
Apana, hii kuingia kwa account yangu. Kuna jamaa alikuwa metusaidia
Monetize
na kuweka hizo details. Unajua sikuwa najua pia hizo sasa.
Sikuwa
najua hizo, lazima uweke location, PO box nini. Mimi sikuwa na hizo ma PO box. So kuna jamaa aliweka. So jamaa ndiye alituwekea na akatugonga do hapo
alindanganya mimi. Akaweka penyewe.
Alindanganya nini, aliniambia. Eti do sijui sijui lazima ikatwe sijui. Alinipima tu.
Yeah.
Akakula hapo kama sijui ni 80 yake safi.
Yeah. So niko hapo kwa 120. But your time target yenyewe ilikuwa 16k bado.
Your time target yangu ilikuwa 26k bana. Niko under
rent. Mko shamufin. Mko msha move to Kenya 26.
Rent ilikuwa 16, 10 ilikuwa shopping na nini.
Okay, na understand. Steamer, food.
Food.
Oh, okay. So you need the first month, Alafu ni mwezi gani ile mli tengeneza pesa mpaka ukasema like,
mama yo.
Mama yo.
Okay, YouTube time za kumake do YouTube ni September, October, November, December.
So time?
So hizo zote.
Ni pesa ngapi ilikuwa ya kwanza ile ilikuwa mingi kabisa after 200? Because 200 is a lot of money still.
Of course, ni ma 1.2.
Oh, damn. Alafu kabla hata tuendele na hii story. Unafiligia je, kuna time niko nabonga juu ya vile we na Eve. ulicreate kitu kinatengenezaga at least a million per month. Niko na mse kwa comments you go like the fact that you even believe those figures is laughable. Unaosema believe ni YouTube iko na do.
Si waulize kina Yamarwa, waulize Dimwango, waulize
Lin Ngugi pia.
Eh Lin basa ya Lin uwezi jua.
Yeah.
But waulize Yamarwa. Yamarwa is the most paid YouTuber in Kenya.
Yeah.
Actually say I think nani amempita. Sistake Dimwango.
Oh, it's a family thing.
Yeah, YouTube is not even all about numbers, some of views, some nini. Dimwango akona subscribers kidogo kuliko Yamarwa.
Basa inaingisha domo. The members membership.
Si ya membership, audience nini, tunajua vitu zote tu.
Oh, okay. So mnatengeneza hii do. Ulirudi JKUAT ama ulisema acha shule isimame kidogo?
Sikurudi JKUAT. Juu hata JKUAT nilikuwa na nilikuwa sijalipa fee.
Lakini sasa hizi tunado. Si unaweza lipa na uache kushoot. Sema education is more important than money.
Yeah. Jay walikuwa where you at?
Yeah, but nikitaka kurudi shule siwezi rudi JKUAT.
Kwa nini?
Naweza taka kwenda shule kama admin.
JKUAT
JKUAT ni public.
Oh. Although size I think umefika level ya ukitaka kwenda uni, mtu tu anaweza kufundisha something new. Ani maybe Oxford, Harvard, like JKUAT anakufundisha nini?
Okay, nimesema Kenya yani ni kitaka.
Nasema like na understand okay, what you're saying.
Okay, JKUAT ni mbaya.
Yeah,
bado kuna level yenye. Bro, shule kama nime mention admin, ni wase wanasoma na wanafundishwa practicals na ari. Na Kenya ari hata sio mob. So you can imagine nani wasomeamua kuinvest. Unafunzwa na kitu ya saa hii. Si tena unaenda JKUAT unaenda kufunzwa na zile kamera za kubeba huko. Zile
za PD.
Zile hizo.
Oh, okay.
Una get
okay.
So that's why nime mention shule kama admin.
Ari ni kamera.
Ari.
Eh, okay. Unajua pia sisi tunalana hapa. So the place ni kile tunataka ku understand, at what point did you decide to either defer or drop out of school?
After corona. Tulianza sasa kufanya content na Eve nini. Okay, first of all, tukiwa home, wasewa JKUAT walikuwa meinitiate kitu fulani ya kusoma online.
Yeah.
So mimi nilikuwaga busy, sikuwa napata time ya kukamu, kupitia hizo classes. So nilikuwa najua hapa, kama tunaenda kufanya exam, hapa sipiti. So nikaanza kulose hope kidogo nini. But by the time narudi Nairobi, tukaanza YouTube, nilijua tu, man, acha tu niendelee na shughuli ile siku nitapata do nitarudi because nilikuwa na fees jalipa ya 170 175 180.
Oh, ulishaenda ukailipa?
Bado si niwaambia bado like sifikiri kurudi JKUAT.
Yeah. Okay. Lazima ningeuliza. So YouTube sasa inaanza channel inaanza kupop kabisa. Alafu pia so nasema kuna time yo mko mnaundaga hiyo 1 point something ilikuwa mikakuwa like average from YouTube but sasa other revenue streams hii time mlikuwa mshafikiria ku monetize akina Instagram nini hizi zingine ziko zinaingiza do ama ziko zinaingiza
sasa Instagram huwezi monetize Instagram lazima build brand so that we work na corporates by that time bado brand ya Eva iko imegrow to a point that anaweza anza ku work na corporate you know ilikuwa maybe actually bado ikuwa
okay
imefika that level
na ile time sasa corporates wameanza kukuja ni do ngapi mlioitengeneza like uka feel like damn ipesa ni tamu time sasa corporates wamekuja
she make 3 million one month from trading from co affiliates atujai trade mimi sijai trade but she make 3 million from co affiliates
Okay. Kwa sewa juu ya affiliates na kuwaga like okay, introduce someone to a trading company, sindio? So now every time wana trade, you get something called rebates. Sindio? Zanitongwa rebates. So hizo rebates ndio zili itengezaga like, hiyo ni 3M ya rebates peke yake. Hiya tuja add.
Yeah, do, inaitua.
Atuja add sasa kina YouTube. So ni hiyo plus YouTube. Ama rebates ilikuwa 2 million, alafu YouTube 1 million.
Ah, nimesema like, hiyo ni once from your link.
Yeah. So you unasema you're independent of
hizo object of platform zingine.
Okay. Alafu nini hizi ma kuzungumza ndichi kitaki kuna time kwa mna work na Odibets?
Yeah.
But so at any point were you working with more than one company? Kuna kungongo na wakna Odibets, mkono wakna nani tena?
In terms of betting?
Not betting.
Of course,
In terms of corporate sasa?
Hey, tulikuwa tunawakna company mob. Mob over 5-6.
Over 5-6. So hizo ziko zinaingiza? Doka ngapi?
Hey, mingi.
Okay. So hii niko na heavy conversation kwa tunakuagajo hii kitu inado hivyo. People are lying to you. Buda nyamaza jo. Si 1920 jo. Tulia jo. There is something to learn. And saa zingine usifanye hate yako ibaki mekublind. Alafu kulikuwa na rumor. Ita mshaanza. Mshafikisha 100,000 subscribers. There was a rumor that mlikuwa offered 10 million shillings. Mkambua, tupatieni password na mkue employees na mkakata.
Okay, ni ukweli, but hakusema tupe password.
Story ilikuwa,
in short, walikuwa nataka kubuy brand.
Yeah. Okay. So wabuy brand, so wakiwapatia 10 million, what are you supposed to do?
Still buy brand in our KV. You can come, you wear the mungaivu whatever, come work under me. Hii brand ni yangu, sasa na own. Wewe nitakupatia hii dough, then maybe the rest nitakuwa nakupatia maybe salary.
Oh, okay. Na salo, mkomshane, uliwambia anda mkua kusikia conversation? Hapa,
natukua kusikia story juu. Already, tulikuwa tumeona if we can make, by that time, actually, tulikuwa tumeshaanza kumake so sita. If I can make 600K, 800 on YouTube, na wataku nipea 10 million, ubuy hii brand. Sasa, inamanisha, kuna opportunity ya kumake more money.
Alafu nini, is it like, so mebonga juya, history ya of course trading company, betting company. Alafu kuna time ulishaga Europe
tulipelekwa na hiyo trading company.
Ilikuwa hiyo ilikuwa gani?
HFM.
Okay, Europe ulisha country gani?
Cyprus.
Ilikuwaje your experience?
Ilikuwa fit, ilikuwa the first time ya siku travel international.
Na mliokuwa business ama mlienda tu economy ama mlikuwa mnajali hiyo time?
Tulikuwa business but tukirudi regional manager ni Mkenya, ni bishte yetu. Tulimwambia acheze kama yeye. Hiyo pesa inafaa, kuna mali hiyo pesa inafaa tumike.
Afadhali kuna. Yeah.
Angalia ikot.
Okay, so okay. Hii time ukipata do, mko mna splitaje do na Mungaivu? Mko mnaendaga 50-50 ama mko mnaduaje sasa? Mkiduizi ma project zote?
Hiyo kitambo ama
sasa? Hiyo kitambo sasa.
Hiyo kitambo tukua tumeifanya kwe business. So kukua na hiyo 50-50. Ilikuwa tunasort vitu tuko nazo tunataka. Tukitaka kubai hii, tukitaka kutravel, tukitaka kuenda. Tukitaka kufanya anything tu. Ilikuwa doya kutushugulikia tu.
Okay. Nayo nini ilikuwa aje? Like you are around 20, 21 years old. Uko na like the time ulikuwa na the most money kwa bank account ama ilikuwa kwa bank account yako? So the most money uliyoona hiyo time ilikuwa dongapi? Like after a few months uko like huyu ni mimi kweli, siniache tu hii pesa nirudi Jaguar. Ilikuwa
okay, mimi sikuwa iangalia kama eti ni domob juu sikuwa najua domob inafaa kuaje.
Yeah.
So mimi kwa naona ni normal tu. So sikuwa ifikirie eti hii ni domob ama hii ni kidogo.
Eh, buda yanya. Unajua umeishi soft life yani?
Soft life gani?
Nikwambia kwa nini? Juu, kwanzia uingie adulthood, haujapitia hiyo kitu ile. Kwa thug rock, yani shida juu ya shida. Kwa sikuwa unasema, by the time
ngoja, 2021, shida, wasi upata shida, wasi upata shida in a different way.
Yeah.
Labda mimi
so shida za kidosi, ile design ya...
Hapana. Labda mimi nilikuwa na face zingine zenye ni Caesar do.
Okay, hizo ndio shida nataka jo.
Other problems.
other problems. Yeah. So, mshafika this level, mefika mnatengeneza hii do yote. Alafu, of course, mkaanza kuwa famous kabisa. So, vile mlianza kuwa famous, I think hii time ndio Kibe alianza kukuita kafukusui. Like how ulifilaje your time kuzumko like at the top? Then sasa watu wameanza kusema uko na filaje?
Mimi sikuwa I feel vibaya because nilikuwa naelewa ni content.
Yeah,
una get, because haikuwa the first time nime watch Kibe. Niliwahi ona channel ya Kibe but alikuwa anapata 3k views. Alikuwa apati views mob. Alikuwa kienda live apati watu wengi but niliwahi kama cross content zake. So basically nilikuwa nasikiaga vile anaongea. So kitu kama hiyo mie ikuwai nifanya ni feel vibaya. Because I was not the first person. After all, hata hii jina nilikuwa nadhani ni mie alinipea, but aligo ahead kuita pia watu wengine. Una get?
Yeah.
Yeah. So if jina ilikuwa yangu, ingekuwa yangu yangu. But sasa umeanza tena kuishare, clearly inakuonyesha ni content. So mimi singewai feel vibaya.
Oh, okay. Because then kuna watu pia walikuwa wanaangalia from the perspective of mulikuwa young sana to get into such. Because sasa now mulikuwa mnanga separateaje business na love. Because unajua like mulikuwa mna shoot, was it 3 videos a day?
Yeah, 3.
3 videos a day, 7 days a week ama?
Yeah, sisi ya tukua na
amkua na breaks. Yeah. So mulikuwa mna make sure aje ile time mekasirikiana bado mnaamka asubuhi. Because I don't think muliwai miss siku yote bila kupost. So kama mekasirikiana, because kasirikiana will happen. It's a small problems, of course.
Yeah.
Mm.
By the hiyo kitambo sidhani kama tulikuwa na hizi problems za kukasirikiana to a point that hatuwezi enda job. Basically, one thing tulidu, when it comes to business, tuli focus na business tukasahau mambo ya mapenzi, unaona?
Yeah.
So that's why ili come later kuharibu biashara, because now tuli realize, shit, tunahitaji pia kupendana.
Yeah.
But kitambo tukuwa na hizo kukasirikiana, because ilikuwa tunafika home late, mnatoka asubuhi.
Yeah.
Hizo times za kukasirikiana amna.
Yeah. Hey, kufika home late. Na alafu sasa hii time keja ya 26 mlitoka after how long? Mliamua kuhama after how long?
Tulihama tulikuwa tunaishi Doni.
Mnalipa 16, mko mnalipa 16,
Tulihama from Doni juu ya beef ya kuna unajua 00.
Yeah.
So mafans wake walileta vurugu siku nyingine, tukapigana, ikaleta issue mob.
Yeah, kwani mko medu nini?
Kuna kaeria tulikuwa tunaenda kubuy fruits na nini. So siku moja tu tuko mtaa tunatembea tukienda hiyo area. Boy fulani akasema, "Wewe hivi wewe. Usiongelea zero, mimi ni fan wa zero." Nikauliza, "Bro unasema?" "Bro unaniongelesha?" "Unaniongelesha mimi? Fanya hivi, acha nilete mbogi yangu utaona." Mimi nikadhani tu hizi ni vile vitu za mtaa.
Kuongea tu.
Ni zero threats.
Tukaenda tukabuy vitu zetu, tukarudi tu pole pole, tukapita huko tuchua mtu. Unajua Doni huko ndani kuna
kwa
njia. Kupita almost kufika area tulikuwa tunaishi. Kijana ameleta mbogi yake. Eti ndio. Anaambia boy ndio hawa. Ndio anaongea mbaya.
Hii time uko huko na nani?
Nilikuwa na Eve na kabete kangu fulani.
Yeah. So when we ni maboyo wili na demo moja. So of course demo is idea hivi.
Demo hapo. So boy ameleta mbogi yake. Anaambia ndio hawa.
Mtu ngapi?
Wengi bro. Na wako na walikuwa mbebani manyaunyo.
By
the way, walienda wakakamu na manyaunyo bro. Mbogi ya watu kama sijui 6. Kama jokes wakaanza kutupiga. Mimi nilikuwa nadhani ni jokes bro. Kuna msali alikuwa anataka kulima hivi nyaunyo hapo. Nikaishikilia. Sasa attention yote ikakuwa kwangu.
Wewe ndio unafaa kumlima nyaunyo.
Sasa ni mimi. Kwanza wakachukua simu yangu. Kwanza leta hiyo simu. Kwanza nafikiria hii simu iko na YouTube. Hii simu iko na YouTube. Nasikia kwambie mse bro, nipe tu hiyo simu acha nikupe nyingine. Sasa amechukua simu yangu bana, ashaenda. Wengine ndio wana manyaunyo.
No time simu kama na shoot na simu.
Tulikuwa tunashoot na simu. Na umeenda nayo. Wakapotea. So vile nini litulia hiyo situation, tukaenda tukaambia madocho. Unajua huko kwao madocho ni nani bro? Yaani ufai kumess madocho. Ukimkosea wewe jua hama aenda hata usiende Kibera, hama sijui uende wapi. Bro madocho alikuja na mbogi ya 200 na manduthi wanatafuta wa maboy kwa mtaa. Imagine.
Simu kapatikana.
Uboya kanirudishia simu. Alipeana simu niletewe but akapotea. Madocho akikutafuta ufai kupatikana. Alinirudishia simu akapotea.
Nikaa kaenda ocha.
Akapotea kaenda. So pia si tukaamua tuachane naye. Tukaenda tukaripot kwa Embakasi police station. So kumbe uboy makara wanamjua. Akasema uboy tumekuwa tukimtafuta siku mob. Siku moja tu hivi amechill tu kwa mtaa na sukuma maji. Alikuwa anauza maji. Alikuwa anafanya vitu shughuli tu za mtaa. So au makarau kuna vile unakujaga undercover.
Mm.
Wamevaa tu makofia zao tu wanamtafuta wakamuona.
Mm.
Wakamshika wakamvalisha pingu.
Mm.
Imagine boy alitoroka, alikuwa anajaribu kutoroka akiwa amekewa pingu.
Mm.
Polisi wakashoot.
Kwa hewa.
Eh, kashoot akusimama. Akakimbia akajifungia kwao.
Mm.
Wakakuja, waka imagine amejifungia kwa nyumba na mamake yako hapo na watoi nini.
Mm.
Wakamwambia fungua, hataki kufungua. Polisi nao ni vitu walishoot walishoot ndani ya nyumba bana, madhi akashtuka. Mm. Akamwambia fungua, akamwambia mtoto wake afungue.
Mm.
Kijana akafungua, akashikwa, akapelekwa ndani. Mm. So hiyo akipelekwa ndani, alituambia bro nyinyi nikitoka juu sitakaa.
Mm.
Nikitoka wallahi mamangu na watafuta. Mm. So bro tulihama hiyo siku.
Yeah, oh,
hiyo,
okay.
Hiyo siku hatukuwa na do. Mm. But tulihama hiyo siku.
So Keja 16 mkaenda kwa Keja?
Tukaenda Juja ya 15. Mm. Basa one bed, any one bedroom bado.
Mm.
Yeah.
Oh, na mlikamaje kumove babini? Because afterwards nikuwa naona mnaishi kwa nyumba za kifahari.
Yeah? Sasa
si. Ni Professor J.
Ni tulienda ku make do YouTube.
Mm.
Mm. Kaambia if to move tuende Kile, akaniambia uko sure tutawezana.
Mm. Kile sam kwa mnalipa rent?
So.
Oh, rent so. Mm. Yeah, from 15 to so. Mm. Difference ya 85.
Ligi so, you
get. Yeah, ligi so. Okay, okay. Yeah.
Mm. So nikamwambia to move. Kaniambia uko sure tutawezana.
Mm.
Kaambia dunia ukiwork hard, ufai kuwa na worry ya kama nitaweza ama sitaweza. As long as unapiga wera, wewe enda. After all, hii life lazima ujichallenge. Yeah. How do I move from your comfort zone yako?
Mm. Mm. Okay, okay. So, hii time sasa, msha move in.
Mm.
Hii time bado mliamua mdu more videos ama mkamua tu maintain tu zile tu. Bado ziteza. Kusasa hii time jina ikuishanza kushika, sindio?
Yeah.
Channel imeanza kushika kabisa.
Yeah.
So, mkumuna do tu zile tatu.
Unajua sisi kwa event tukua una post video hadi 10.
Mm. Oh. Okay.
Mm. Mm. So si tuliendelea tu na kazi yetu kama kawaida.
Mm.
Yeah.
Na hii idea ya kupost many videos ulifikiria gaji? How did you come up with that?
Oh, because
kuna
two different types of channels.
Mm.
Kuna a media related channel na a show, kitu kama ya Lin Gugi. Hiyo ni show. CPM ya Lin sio CPM ya media.
Yeah.
Of course one all medias ziko na CPM mbaya.
Mm.
So lazima you post so much, lazima upost video mob ndo ando ya maana. Mm. But msa yako na show, anahitaji tu kupost story moja kubwa impige 200k views one day.
Mm.
In a month hiyo video itakuwa approximate imefika maybe 350k.
Mm.
Pate channel yake kuna CPM ya 4, although sijui kama kuna, okay, maybe tuseme CPM ya 4.
Mm.
So mtu akifanya video, in a month kuna 30 days, mtu akifanya video 10. Mm. Atakuwa kuna do mingi sana compared, atakuwa maybe hata amekushinda wewe mwenye umekuwa ukiweka video 3 every day.
Najua gaiyo, najua gaiyo.
Yeah, so kuna so ala. The reason tukua na post a lot ni juu ni media, it's a media related company, lazima upost sana juu sasa hiyo kupost sana huwa inaendaga na dilute CPM yako.
Mm.
So lazima upost sana ndio maintain your CPM.
Mm. Okay. So alafu nini, I think question si kuuliza nilichukua how long before media ikuja, cuz naona by time ulifika 100,000 ulikuwa approached to be bought out.
Mm.
But how long did it take before corporates they come?
Our first corporate kwa kinao ilikuwa Audibet.
Yeah.
Haikuwa Audibet, ilikuwa kampuni fulani ya mashamba.
Mm. Oh, okay.
Yeah. Alafu ya pili ikakuwa Audibet. So if Audibet wali to approach tukiwa 200k subs YouTube.
Mm.
So I don't know Instagram tulikuwa ngapi, but I believe zilikuwa karibu tu.
Mm.
Yeah, zilikuwa zijaachana. Yeah, so maybe if Instagram ikiwa 200 maybe.
Mm. Yeah. Oh, you're around 200,000.
Yeah.
Oh, okay. Alafu sasa saizi, of course, mnaishi kwa place kama hiyo. Kuna vile tu umesema, like kuna vile Eva alikuwa anaogopa maybe amtaweza ku maintain. Mm. Ili wachukua how long till muone we actually deserve to be here. I think aitongo survivor's remorse.
Mm.
Ile sometimes you're so successful but you don't believe in your success. You're like, is this even going to last this long? Ili wachukua how long before feel like hapa we deserve to be here.
Okay, ukimove in place kama Kile ujue unalipa rent mara tatu.
Mm.
So ni 300. Kisha toa 300 na bado unaweza survive. Si unajua tu nita manage. Because if umetoa 300 mara ya kwanza, next month unajua unatoa, so at least hiyo inakupea imetoka ni 3 so to so at least unaweza.
Oh okay. Alafu sasa nini? Tukiangalia YouTube, kitu kama YouTube ndio ilikuwa inakuja through wewe cause na cause Block 47 silikuwa ga wewe mkae change to Monga Eve. But sasa vitu kama Instagram hizo siziko under jina yake.
So, ndio ya in-stream ads na vitu kama hizo zilikuwa zinakam kwangu. Ndio ya endorsement ilikuwa inaenda kwa Eve.
Okay, but mko na make sure kila kitu iko mnajua hiyo ndio imeingia.
Of course, yeah.
This is what nini. Alafu I think ulikuwaga mtu wa kwanza wale nilisikia alikuwa na McDonald's mpaka na Facebook. How true was that?
Basically maybe I'm among the few wenye hata the few ni mabeshte wangu. I'm the one of the few people on McDonald's Facebook, but sisi taku yongelea.
Yeah.
Ruto na do so sahi at least pia wanataka kuanza trials za Kenya.
Yeah, ziende kila mtu.
Yeah.
Hey, but unajua ile kitu pia na try kuonyesha Hassan vile umekuwa this person that's really una understand the business side kabisa. So una feel nini juu ya your story like nataka sasa eventually nataka tukuje tuongee juu ya the big breakup, but before the big breakup nataka kujua una feel nini juu ya wasi hawaangaliagi impact yako. Kila mtu angaliaga impact ya dem ndio yuko mbele wewe uko nyuma. Like una feel gani ni jeu like huu boy bila Monga Eve boy ni angekuwa place yote.
Siwezi wa blame ama siwezi wa blame cause sisi almost kila mtu ana relate na mtu anaona. Kuna so many big companies bros na raniwa na watu wengi sana. But hatujui kuna so many decision makers hapo nyuma wenye hatujuangi. But tunajua tu mmoja because end of the face. Na si mbaya because pia kuna challenges zake, so me feel poor tu pia watu wakirelate na yeye most of the time because challenges anapitia. Maybe there are even more kuliko zenye mimi napitia ku run the company. Yeye atapata hate, mimi hakuna siku utani hate juu ya nini sasa. Unaona, so ku handle kitu kama hate si mchezo. Online bullying pia si mchezo. So at any point mimi sijai feel vibaya that what our feel like our feel impact yangu as long as chenye mimi na run ina work na ina grow poa. Na feel poa.
Alafu kwanza kitu sikukuuliza ni mko mna shoot na simu na mna post immediately ilikuwa simu gani?
Redmi Note 9 Pro.
Redmi Note 9 Pro. So kuna time Redmi
acha ngambia na Redmi. Hata sidhani kama kuna simu ita produce kama hiyo. Because ilikuwa Android inaweza shoot 4K ya 4K.
Yeah.
4K ya 4K. Achana hizi Oppo za siku.
Understand kile unasema.
Lakini mention brands but achana na hizi simu za siku hizi zenye wanasema ni 4K but hata ukiwekea 4K haikai. Bro, hiyo simu ilikuwa inashoot. Ilikuwa inashoot 4K ya ukweli.
Yeah.
Okay, of course haiwezi fikia 4K cinematic but ni 4K. Another thing, processor yake ilikuwa fiti sana. And that's why hiyo simu time ilitoka kwa market. Sijaiona simu nyingine kama hiyo.
Okay. Yeah. Okay.
So hiyo simu ilikuwa na processor poa, camera iko fiti, inachukua directly kali kama ikaka hivi. That's why una shoot immediately, una post mara hiyo hiyo.
Yeah. Na kuupload uko na upload aje cause nishai try kuupload na simu but internet ilikuwa slow. Huko najua silikuwa internet upload na bundles tu. Ama zi?
Si ni bundles. Like bundles ni faster kuliko wifi.
Okay, zo ni bundles gani. Ama maybe nilitry kuupload kitu nikiwa coast ilikuwa slow sana.
Aje nikuulize.
Nairobi
ni
sija try.
Bundles ni Mbps ngapi?
I don't know.
Kama 80.
Yeah.
Kama 80, si ndio? Wifi ukipata kubwa 10, 20. Unaget. So ni faster kuupload tu na bundles mbio.
Oh okay. Na ulikuwa na edit na nini? Kuna kitu kuna edit out
from the first moment mimi nime edit na InShot. Sijai edit na comp.
Oh okay. But si eventually mlika mka graduate mkaanza kutumia kamera?
Yeah. Bado tukitumia kamera na edit na simu tu.
Yeah.
Sijai tumia mimi niko na laptop na sijai tumia.
That's interesting.
Yeah. Juu simu ni faster. Like simu ni mbio tuna umemaliza.
So uko na una shoot na kamera alafu na transfer to simu.
Yeah, kuna kaka kitu ka kutoa footage unaweka huku kanaingisha kwa simu na una una edit.
Yenyewe watu wakige different. Kwa sababu mimi sasa uniambia ni edit na simu, jua nasikia gani kana naenda kuchizi. So in short ulijifundisha tu wewe mwenyewe shoot.
In short naweza edit video hadi shot 3. Na udhani ni mtu amekaa chini aka edit kwa machine. Uta edit shot ya huyo yako yangu na wide kwa in short tu. Na ufanye color grading hapo. Na uweke soundtrack. Na uweke logo na kila kitu.
Na inachukua how long kurenda?
Sasa in short ni mbio. That's why mimi napenda simu. Kurenda kwa machine inaweza kuchukua hata 30 minutes. Hii kitu ni mbio.
Hata hii iPhone. Aita kai na video joys kumoja nikae chini na wewe nijue. Cause mimi kitu wagafani ni ukiniacha na simu bila whatever nikipost stacker la grade.
Unaona simu sasa ndio una grade vizuri because kwa machine inakusumbua iko na mambo mob.
Oh okay. So mnatumia in short, alafu at what point did you decide acha ni buy camera? Because huko na need camera but
yeah, because tulikuwa naenda event alafu unahitaji zooming whatever. Pia unahitaji mic. Actually the reason nilibuy camera ni juu niko nataka sasa kuanza kutumia mic, Sennheiser mic, because ina filter, ina mkiwa place kuna noise. Kelele ina filter noise and nikajaribu so many options za kubuy mic ya simu yenye bado ni ya kushika but ya simu sikuwa ipata, although sikuwa ziko sikuwa ipata hiyo time bada zikuwa so ikabidi tu tumebuy camera na mic.
Okay. So duties zenyu zilikuwa nini? Eve alikuwa anafaa kufanya nini? Wewe ulikuwa unafaa kufanya nini?
In terms of kwa content pekee ama
kwa content?
Kwa content. So kwa content tukianza, mimi nilikuwa natafuta msanii. Napanga interview. Na organize location and logistics. Alafu Eve kazi yake ilikuwa atafute maswali na afanye interview poa.
Mimi
nilikuwa ni shoot, ni edit na ni post.
Okay. So na mlikuwa mnapataje time ya kuplan hizi vitu zote? Because if you're shooting 3 videos a day na saa zingine mnarudi home jioni. Time ya kuplan the next day?
Number one, hatuko na difficulties in terms of kufanya interviews anyway because even I'm natural, like easy. Anaweza alikuwa in fact ana research tukienda mahali huko. Tukika mtu anaingia naangalia na akifika anaua. So in terms of kupata interviews at the next day, so many people walikuwa natutafuta. Ilikuwa ijafika level yenyewe sasa tumeanza kuchoose, tumeanza kubagua interviews ama kusema hii hatuwezi fanya. Hiyo time ilikuwa tunafanya anything. So many people walikuwa natutafuta. It's the same way ushajiuliza how comes Nairobi Gossip iko na news imehappen saa hii? Kwani yako online? Ni juu ni watu wanamtumia? Watu wanamtumia. So inakuwa easier because wendi kutafuta mtu atakutumia. The same way mtu ana search, mtu anakutumia, anakuambia ni aje, niko na hii story na hii na hii, kuna kitu na happen hapa na hapa, unaweza come.
Okay. Na ulifilaje after mwanze na mkuu successful, channels kama 100 zilianza, straight after?
And that's why mi usema, at the end of the day, so many people who are, wenye wanielewi ama wajui what I do, wanaongeaga vibaya. But wajui behind mimi nimeinspire so many Kenyans kuanza channels na kuprosper. Sahi hadi wengine wana make good money. So labda kuna mzee ako somewhere, ajui nini na happen kwa dunia ya leo. And anadhani we ni useless tu just because anakuona tu.
Cause nani likuwa na work kwa channel yenu at some point? Presenter Ali ama?
Ali si ati alikuwa na work. Ali alikuwa best yangu na nilikuwa nime bring Ali on board afunze Eve how to handle interview. Kufanya hizi vitu basic kama, sio basic by the way. Vitu za ku, at least akuwe na endo apate hiyo. Unajua Ali ni journalist tangu kitambo. Alikuwa amefanya. So ukifanya na mtu kama huyu ama ukikuwa alongside mtu kama huyu, kuna vile utalearn na utakuwa composed na itakuwa easier for you. So Ali before aendelee na channel yake, nilikuwa nimemrequest a come in kwa channel yangu to push kidogo.
Okay. Na pia alimsaidia, si ndio? Kwa sababu pia niliandika ilikuwa mutual. After kuje channel yako ndio unawasika sisi wale miss kwa namjua. Nikaenda nimemjua through wewe, of course nika subscribe. Na niko na channel yake ili grow kabisa afterwards. So ilikuwa nini? But I feel your space hizi una feel iko flooded kidogo ama bado iko sawa? Kuna time kwa na feel ni kama nyinyi wote mnaenda the same place,
same thing,
get the same news, the same. Ama ni sawa tu?
No, sio sawa. But now kuna a lot that is happening kwa hii online space. And that's why hii ni story kubwa by the way. I don't know kama sasa ndio nafani kujibu.
Nijibu.
Because kuna reason somebody like me niliamua kufungua Kenya Online Media.
Yeah.
I get.
Yeah. Before that tubongeje Kenya Online Media na nataka tubongeje you space the fact that nyinyi wote mliko at some point mnaendaga the same places.
Yeah.
So inamaanisha kama kuna video tuseme ya Willy Paul and I get the same question ilo uliuliza ndio nitaipata kwa commentator 254 nitaipata kwa Kioko nitaipata na unakumbuka kuna time hiyo ilikuwa hivyo so
hata sasa hivi bado iko hivyo
sentimesha so what do you feel about that?
Of course sio direction poa kwa business but there's hakuna kitu tunaweza do at the moment because kuna watu pia wana grow. You know sisi wote hatuwezi manage kukua na show yake kila mtu. Manage kukua different place kila siku. And also in a way tuliweka watu wakabelieve ni kama hapa kwa celebrity interviews ama whatever ndo kuna views na ndo kuna do. But hiyo sio reality ya life. Bado unaweza fanya kitu kingine na ikupatie do. Ni vile so ni growth tu. Mse atapiga, atafanya feel hapa kuna kitu. Ataacha tu. Hivyo wataacha pole pole until ule mwenye ata survive atabaki hapa kwa survive iko sawa. Yeah. So sidhani kama kuna kitu tunaweza do. Because at the moment bado wasi hawana budget.
Yeah.
Nafanya wasi wanafanya hivyo ni juu. Ni easy kupata that news. Ni easy.
Yeah. Inasemekanaga the market corrects itself. Yeah, the market corrects itself. Alafu niko sure kuna mse saizi anatuwatch. Iko zile za ase jua bonge jua ile story imenileta hapa jo. So wacha sasa tubonge jua the big story. The breakup. So I think the first swali lazima niulize. Mli break up when?
Vile nilisema kijuzi tuli break up kitambo
2023.
Yeah.
So after ku break up 2023 mbona muendele kudanganya watu ni mko pamoja bado?
It's not kudanganya because mimi nimekuwa one of the people nime believe relationship yangu hakuna vile inasaidia wa Kenya.
Yeah, okay.
Sisi sio online couple. So either tuko sane ama tukue bado tuko pamoja, there's no need ya sisi kukam kuambia wa Kenya. You see, because hatufanyi content pamoja.
Yeah.
Unaona? The only person munaona kwa screens ni Eve.
Yeah.
So there's no need to come kuambia tulisha achana. And that's why ilikuwa easy for us kuendelea kuwork even after mambo yetu haikuwa sawa. Yeah.
Okay. Na nini ilikuwa si break up yenye? Because mlikuwa wapenda now.
Inafika ya two time.
Okay. Muli outgrow each other.
See, it's not about to outgrow by the way. Ama kwa sijui kibe alisema ni peti ama alisema ni immature. Si mambo kama hizo. Kila relationship, unajua relationship yetu ni kama tu zingine tu. Hakuna kitu special about us. Relationship yetu imekuwa kama tu ya watu wengine tu. Unaona? So inafika time yenyewe wewe na mtu wako.
Yeah.
Hamwezi endelea. And there's nothing you can do hata kama you have a massive business together. Hamwezi force kukua pamoja just because you run a business together. Mnaweza separate and still you can continue running the business.
Okay. Yeah. So but sasa ilifika time mkaacha kufanya job mpaka ukaandika like her services are no longer needed. So kwa nini mwache kufanya job?
Because the kind of okay. Wase wengi umekuwa kisema kitu ya sijui ya services. Hawajelewi, but the reason nilisema hivyo is because if already alikuwa amesha pull out of the company. So she was not one of us. Unaona? She was not one of us. So we can't atuwezi itaji services zake tema yuko one of us. Unaona? So I don't know why wase wana feel kama nilisema vibaya, but just in like any company. Ukifutwa job unaambiwa your services are no longer needed. Unaona? But now because mimi nilikuwa naambia the public, that's why nilisema services are no longer needed kwa public. Ingekuwa ni yeye ningemwambia your services are no longer needed. Una get?
Yeah. But simuko mlikuwa msha kuwa pamoja mpaka I think both of you knew each other's parents, ama?
Yeah.
So hii time yote kuzinajuaga with most couples what happens is when you start fighting muna ulizaga parents like for advice. So did you try that ama mulikosana tu?
Sisi ya tujakosana jana vile wase wengi unadhani ama ku break up ama kuachana. wazazi wanajua. We have to shake one a meeting na wazazi wa Eve na mzazi wa Eve and tuka agree that we are not in a relationship but bado tunawork pamoja.
Oh, okay.
Na ikakuwa sawa na tuka agree. And even tuka agree vile tuta run business.
The business.
Yes. Yes. So hii kitu ku come online inamaanisha ilipata wazazi wa Eve
of course
surprise yeah. Walikuwa wanajua we are not dating, we are just working.
Oh, okay. But sasa nini? Of course another thing lazima niulize, like ka tayari wanajua na mnajua mnafanya kazi pamoja. Aulizagani, what's the straw that broke the camel's back? Nini li happen iliko na? Hii kitu then hakuna tahaja tu tuendelee kufanya kazi pamoja. Acha tu sasa tu shake mikono. Wewe uende side yako, mimi niende side yangu. Nini ulifanya hivyo? Kus kama penzi liko isha stop.
Yeah, yeah.
The business can continue.
Yeah. Hiyo haikukam from my side. Yeah. Me and Eve, we had a 50-50 agreement on the kind of business that we do.
Okay.
Yeah, but ilifika point Eve akafeel like she does not deserve 50% and yet she's the image and the whatever of the brand. So she wanted more. Yeah.
Oh, okay.
Yeah.
Now you need more from which side? Because YouTube, si wende ulikuwa na control.
Yeah, either YouTube or ever Instagram, azikuwa big deal because the whole of 2023 sisi tuli most of the money that we made ilikuwa ina come through Instagram.
Oh, okay.
Instagram we can say ni ya Eve, although ni the reason I say ni ya Eve is because Instagram ni kitu intimate. Hata leo hii tukikosana mimi siwezi chukua Instagram.
Yeah.
Unaona? Yeah. So most of the money ilikuwa ina come through yeye. So that's when I feel I control this amount of money that is coming my way. So I should be the one to tell you how much I'm willing to give you. Yeah, but for me, I felt alikuwa nasahau the fact that for me, I take this as a brand. I don't care about Instagram, I'm a YouTuber, I'm a what. Hii kitu yote is a brand that sisi wote tumebuild. Now there's a way tunafaa tuichukulia kama business. Kila mtu apate share yake vile inafaa.
Yeah. Na ukisema Instagram ina make dough, what do you mean? Because najua you can't monetize Instagram.
Yeah.
So Instagram iko ina make dough aje?
Kila company yenye na work na influencer sahihi ina come through Instagram.
Okay.
When we were starting this whole thing, idea yangu ilikuwa to make a media company. But along the way, through the name that I chose for this business, ilienda ikafanya kitu ikaipersonalize, ikakuwa personal blog. That's why watu wanaweza reach Eve kwa Instagram na sio kutafuta Munga Eve brand as a brand.
Yeah.
Watakujia Instagram because already you share build community. YouTube, Facebook, Instagrams helps you build a community.
Yes.
Una get. So either na advertise nayo kwa Instagram, but unajua mbogi yako ya YouTube itaona tu at the end of the day.
Oh, okay. Okay. So ukisema mko mnatengeza pesa mzuri, Instagram ilikuwa inaingiza doka ngapi hivi? Approximate on average
meter to approximate.
Damn, watu naishi maisha mzuri hapo nje. Yeah, nataka kuvua nguo ujianike Instagram. Ndio gashi da boy child. Huwezi vua, yani huwezi.
Lakini kwa sure to meet you guy. Ai.
Mzajianika.
Kwani lazima nitoe kwa hao? Unajianika na nyinyi mnatambia tu na stories zangu.
But she didn't tell you the percentage like tunatengeza meter. Wewe ni
okay, if wanted no, iko hivyo, iko in that way. In short, like if wanted to buy me out of the brand.
Okay. Now when Eve wanted to buy you out, where did she want to buy you out? Out of all platforms, am I just Instagram? All platforms.
Yeah.
Oh, okay. How much alikuwa for donga?
Singetaka hata nisikie offer yake because I know she cannot afford.
Damn, lakini jo, you created a monster. Unajua ile like when ni mtu mka amekuwa big mpaka sasa ni
kimeza. Nasema kwamba when nini, small cats grow big. The claws grow long and they crave blood.
Oh, okay. So, kwani ukusikiza deal? Like,
because how much will you be willing to pay me in a brand that approximately pays 2 million a month?
Okay.
So, how much are you, bro? Say,
because you have at least 100 million.
One thing yenye sikuwa napenda ni mtu ajui value ya media ni nini hezitaka kubuy it. You cannot buy something from me yet ajui value yake. Bro, we are speaking about online media. Saizi, Kenya is not even at 10% ya chenye online media na pay potential online media mali imefika. Time ina come. Hizi corporate zote watakuwa naangalia online media.
Yeah.
Imeanza pole pole but time is coming. Una get. So for me I felt like kama you don't know the value of what online media is, you cannot buy it from me. Because yet you don't know the value. Because number one, hata ufai kuwa unanisuggestia kitu kama hiyo, if you really know the value of this thing, njoo kuna zile vitu hata uwezi taka kubai kwa mtu because unajua value yake ni nini. Yeah.
Oh, okay. But lazima ilikuwa ilifika level fulani where she had it up to here. Saa kuwa nataka, alikuwa na feeling kama presence yako inakuwa repulsive. Unajua kuna ile kitu
sana kanaga. Okay. Sasa yu unajua, if alisema kwa ligeti, I am replaceable.
Ati alisema?
Ati I'm replaceable. Ati, okay, akusema directly. Yeah,
yeah, yeah, najua.
Beshte yake alisema. Of course, alikuwa amepea beshte yake tia and akasema on behalf of her. But kuna point mahali hapa alisema something like Trevor is replaceable. If can just find another director. You see, from that statement, inaonyesha ude makona less knowledge of what a brand is. Because how do you like ukisema she can just find a new director in a raise so many ala any questions in terms of huyu mse already alikuwa hapa ambaye amebuild kitu anaenda wapi in terms of how do you take that from him now you have the nini here then you find a new director like how do you like una get so that's why mimi nasema who dame hana knowledge about what online media is ama what this brand is all about
but who dame namaanisha if mwenye ama who dame mwingine ubeste yake.
Even the lipeana yo tea, so huyo beste yake ni tu ni messenger tu. Yeah.
Oh. Okay, so nini, he's a joiner, so lazima niulize. Uliacha kulala kwa kitanda kimoja, when?